Feel the impact of music. ZMusicAfrica.gm Music.
You already know me.
East Zambia.
Ndua ma silver. Na gold.
Love on the beat.
M-O-Z.
Thank you, my love. Pakuba naine, ganiba mbinga walia. Ngabali pola. Your smile conquers my heart. Your beauty lansungululo mutima. Ukwabula iwe nganali luba. Whenever you smile, it's all because of you. You are always in my thoughts. Nali shuka ukusango wabanga iwe. Na replacement awe takwaba. Haijalishi nini ndani kabisa ya moyo wangu. Najua kuwa unanipenda na mimi nakupenda. You always be there for me whenever I'm down. Umenisaidia kufikia ndoto zangu. Wewe ndiwe mama tena rafiki yangu. Thank you my love. Thank you baby.
Ujo muti moyo wa balabani. Nangu pachalo wa bangai webushe nani. The beauty ya pamienzo vye na kamuti mawalize. Dana wandanga na kumona jonsenda celebrate. Nangu napita mutu ungo fiola njangata. Nangu ponze bambutu kabati wola njangata. Ushe kwa bula iwenga na babe, that's why I'm saying thank you to only you my babe. Ulika mwela mbema. You are the reason I smile. Bali when she lala. Ulichilo tondota. Niwe nkabida welu bafulu wandinga ni mbulilua.
Haijalishi nini ndani kabisa ya moyo wangu. Najua kuwa unanipenda na mimi nakupenda. You always be there for me whenever I'm down. Umenisaidia kufikia ndoto zangu. Wewe ndiwe mama tena rafiki yangu. Thank you my love. Thank you baby.
Mr. Ted I see. Patisi Media. Olontile Move Prince. Jihuti Boy. Zambrace Pamuela. Ela Edina. Female Promoter. Ela Duambo. Na Helene.